kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
Firaa'ul Ahmed as United States keessa barataa yuunivarsiitii ta'eetu jiru doormii isaa keessatti barattoota buna Itoophiyaatti fidee gurguruu jalqabe. Firaa'ul gurgurtaa isaa sana guddisuun amma kutaawwan United States garaagaraatti raabsaa jira. Firaa'ul buna mo'ii jechuun hojii jalqabe kana gara fuula duraatti babal'isee akkatti fufuuf jiru dubbata mitukku fiqaadootti dubbise.
Firaa'ul Ahmed baga nagaan gara sagalee Ameerikaatti dhufteen siin jedha.
Hedduu galatame.
Firaa'ul Ahmed odeeffannoon ani waa'ee kee argadheen barataa yuunivarsiitiiti. Barataa yuunivarsiitii kamiiti?
Saint Louis yuunivarsiitii ittiin baradde.
Muummee kan baratta?
Amma sadaffaa amma fixe.
Dipaartimentii kam?
Faayinaansii fi antarpirinoorshippii.
Entrepreneurshipii. Tole, hojii natti jalqabde entrepreneurshipiidha. Buna Itoophiyaa irraa fiddee gurguruu jalqabde. Mee jalqaba. Carraa gara Ameerikaatti si fidee fi carraa gara buna gurguruutti si geesse natti mime.
Yes. An kanin Itoophiyaatiin dhaladdee guddadde ammata 14 as dhufe. Umrii 14 as dhufe. Kanin as dhufeef immigireeshinaani. Yeroo naas dhufu high school kutaa 9 irraa hanga kutaa 12 asitti hin qaree amma kolleejjiin qaraa jira ammata 3ffaa kolleejjii amma fixe ammata 4ffaa ammata dhumaa amma qara'uuf deema. Kan as na fide immigireeshina opportunity more barbaaduudhaatu as na fide.
Immigireeshina jechuun dura maatii keetti as dhufeera moo?
Maatii kiyyaatu as dhufe haati kiyyaas jiraachuu turte. Yeroo isiin sitizina taate san booda as na fiduu dandeessa.
Itoophiyaa Adaamaa cirootti akka dhalatte Adaamaa akka jiraachaa turte illee naaf kaasteetta sana boodadha kana ta'e as dhufte. Buna gurguruu akkamittiin jalqabde?
Buna gurguruu kan jalqabeef yeroo hunda biizinasa godhaan ture. Umriin as dhuferraa kaasee biyya gaafan jirullee suuqii keessatti faamilii kiyya gargaaraan ture. Hedduu sammuu biizinasaatiin qaba ture. Hedduun biizinasa jaaladha. Biizinasa osoo kolleejjiin eegaliin biizinasa torba eegaliin ture high schooliin. Waan adda addaa huccuu onlaayina gurguruu, kophee bitee eBay irra gurguruu, Amazon irratti waa gurguruu, waa hedduu. One side hustle jettee yaaduu dandeessu an godheetan ture. Yeroon dhufee kolleejjii eegalu an division 1 also caha Saint Louis yuunivarsiitiidhaaf cahinsa long distansii waan hin cahuuf samara tokko miilli na goddaame lafeen kiyya na cabee cahuu hin danda'u ture. So baatii afuriif waata akka godhuu hin danda'u ture miila kiyya buutiin irratti kaa'anii wanta deemu malee cahuu hin danda'u kubbaa taphachuu hin danda'u. Hedduu jaaladha waa godhu dhusee taa'uu nama danda'u miti. Yeroo saniin waan beekutti gaddeebi'ee if gaafachuu eegale maalii biizinasiin eegaluu danda'u jee akkasitti haalli qotee bulaan biyya keenyaa maallaqa gahaan harkanne buna isaanii gurguruudhaan akkasi baradhee yeroo san furmaata waan hin fiduu danda'u natti fakkaate. Amma ta'uu baatullee amma 10 dhufu keessatti yoo guddataa deemne furmaata guddaa waan hin fiduu danda'uuf waan kanarratti. Rakkina kana furuuf murteessee akkasitti biizinasa eegala.
Buna kana doormii keessatti barattootatti gurguruu akka jalqabdedha. Bunicha danfistee boo dheedhii isaatti gurguruu jalqabde?
Buna yeroo duraa danfiseetiin gurguruu kee immoo haalaan eegan eegale booda haaluman barachaa deemeen yoo guddatuu fedhe akkasitti guddachuu hin danda'u. Istuudantiin irra guddaan isaanii buna dhuganii. Kan dhuganillee gahaa miti iskeel godhuu hin dandeessaniifuu bina dheedhii gurguruu ikaamers irratti eegale onlaayinatti ostoora mataa kiyyaa biildi godhe akkasii buna dheedhii eegaluu gurguree doormii kiyya keessaa استیتی افرتا میشن تی بونه ارگی او سو امت دراک قفا کیستی استیتی افرتا میشن ترگی اما کستمر استیتی افرتا میسدت کیسا کستمر کم نبو وربونه کینگ بیتیگر
منبرم سا کیست دورمی کیست بونه گورگورون یک
یس ایجن
مالف گود
بونه گورگورو قفا سنتین transaction business agorun dormi kesati one hanya mamumiti imo yaroni titaiti yadu I'm wanin namni bra nam hamenye fidanjiru nam bra kani godajiru njiru wan kana goduni sanifo an yobo de baran ifamin gafachuna waya idan permission gafaduroje iti godu e gele akasiti ero amata ta komo kana bore find out baran wan kana e gon business ne kenye gudate ero sanis wan kana woni dabu dan do miti already gudatu jira yo kanin toko choose godu kabadute ambunan ra bunan ra filachuna waya
barumsake yadda
ko sake yarra jannan yo akasiti ero saniti already publication at that one I'd get to Rafe University in Kielan one in Angoli Giro one publication I'd get to Rafe isana kambarum sadabu fene sanifu I can go bunaki gurguru na hayaman afkanan
barana barum sake nitumurta
amata yes
umrinke mega
amadi demitok an umrinke
mallaka haga amatti itin gurgurte soromte tamo aga haga mirageset
sorom business yero heddu company successful build gadun heddu amata era fulata nuti gudetu jira imo ila amata an takaifu if kafalen beku amata durakenya barum sakara a divisionality compete gora ka student athlete chaha barum sa mana karati kiya and part time delega bra delegantore I can business a kana ramal ka fude and want techun ba ka guddo ga hun do kinef and his sorom ne imo business a successfully build godun akas barba ki sa amata at least amata shanif mata ke ga kabate delegde akasi ba ka guddo ge samale yo durra ra khaste kan want to get to today but could go on a dual father so in sorrow
garuni sorrowta
I hope so yes
tole inibran yk went to the athletics yalta
ayan athletics in chaha and kanine egale aka accident anine egale kubata bachin to high school kiyati ay yero high school my family ki move goneti high school good dad in samboda amata sadafa high school kesati nam ethiopia to high school kana dufe jo asaltani na chahin sada genyan dufte na jo kabda jede I warati nam ethiopia
figi chajachu
na figu kabda jena anta kafi gembe ko kubanta bada figi sanjala du he dungi ba sifin figu jede amata tokof nagafate bodakin jede okay figi sa tokof dufe sifin chaha imo sambore na gafatu da bu kabda because an kubahi dun jala da kubba dan tabachu feda yanana kasit okay ko to figi sumata ko figi nan je figi sa drak na figi de me go figo school record di chapse sambo da mas toko fabe figi sa drak ya he said august sanifin wan kana den de tirabi na kan ne wan kabunati fakate kubba da betin figi sa egale
gara Ethiopia tense debisati tari Ethiopia kes hanga kutase galit le torte baratoni university barnota erga baratani tumurani bodayu hojidabu gafa jennu dabat tokoti o kamotu mabratti kacaramani min defamu dabu hojidabdu matti fulatam namni bayen hojidamne jede kesuma darga gesi kambarate fite hojidamne chinese ram sakkan kapt
duran one dura very unfortunate one ulfatu because rakina saniko for something rakina biya isanke sagiraniti opportunity headun kabani imo at least hojid abdani yo karusanita ajratante accepting godina one different try goda maybe business yo nama business jala to take business amata ke sani egelu yo kambar badante because you already smarty enough to take a university fitte girtu te bekum sa samu business egel te gudisu rin kabde jechu sanifu wanni sibarbachisu jam business ka egelu ofafi and jabate mataga kamate dalguda so yo nama ka business bijala to te and go for it do it
bunni ke buna mo iela
yep
buna mo I kana boda United States ke satta akuma warre Starbucks fa akuma McDonald's fa company gudda tayete arginamo akam tayete sargin
buna mo I company akka Starbucks fi McDonald's tayen argino because company kun is on scalability ra focus godani amas cafe one banuna tin fakatu rakini sunis nuti wanni hanga farmerota ti dalaw da den hanga kote bulat ti dalaw da den hunda ti dalaw barban yo asiti america ti cafe bane buna nuti ka capital serve gonote kote bulo rafaga chawa ndemnuf nuti wannin an envision godo wannin an akata barbadu kote bulati hanga dalaw da den yo dalan daloyne akke isan malaka gudda arkatu danda buna isan o mission kanera buna isan abuna hedur lerti lafani kaban kanara akai sam malaka gudar katu godan wan mission ni kenya sam wan tef sanifu roast goda gurgura amasimo isani rabun import goda cafe aka cafe titika ti gurguru da wan mission god
amma walu magalati buna ethiopia ragarabiya kanati galchu jalqabdanitu
ayen
me jalqaba buna hagami fiddani isati university ti gurguru ka terra kane sanaboda hagami sadarka sa guddisa duftani amammo hagam fiddani tu baraka nagara biya kanatti
buna jalqaba kan finne poundi sodom shanta hada ki yete sati isin vacation of ethiopia tu te isi tu fide dufe akasiti gurgure poundi sodom ni nama biya kenya jirof kilogram ko da fori mo kanana tifakat buna heddo mit very buna tikat imo kanafi yero hunde jes egalun wanni heddo natti advice very important natti tef kanafi you atumane galte wanti koni later wanni beka guddo go inda desa samboda suta guddiso egalle ya kasiti paleta video egalle paleta bodan paleta sadi afro guta kat paleta jafa guta ka video egale yero samboda ka city warra roast goru kambrati fille buna source ethiopia ragodu yero egalu container amma bati sadi bati sadi dura container fin
container ayen fidani askalchitani tujachu
container fin askalchine amma gurgure fitajira kayon amma october osonge bati sadi end of kesati bati sadi afro end of kesati container brafi dura
oromon bunafi nagahin nabinaida gafa bunna luge nama yebisu anille bunaf nagan nabinin sinja
galatom
kun copy and nama na musica copy kun sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromo ra kan sini dargo copy kana kunde se kan sini desu an dofkad morona akamultan pabduto sagale america saganta afan oromo bakajir tamaratti nagani sini fa bayatu copy and nama na musica kenya harra adam mohammed arbati fi altu buttotu mutal kamsisa gadama le man tufala jenu
gadama le man tufala gadama le man tufala gadama le man tufala
Lalisa Abdisha Show Galani Barbada Wamma Chasjira Galani Idda Daluta Sanyiko Injira Tuzit Abeto Jira Agizeta Galan
Sila Buna Sekala Buna Duda Galani Sila Sido Kangala Turba Du Kangalani Sahoda Koto Bume Sipita Bume Mirka Pitani Tuga Sigi Gatte San Madda Shempara Pani Arba Sarri Chadanga Tulu Juka Latira Sadis bra bra ifi ibsa koto ya farsa gorma jira ifi ibsa koto malka atete jira ifi ibsa koto ora pintine jira ifi ibsa koto wallo da serran jira ifi ibsa koto ne wala kan jira kelane idadalo ta senyi jira du si da beto kelane idadalo ta senyi jira du si da beto Zumina sani kolem bulbula di degamade kolem bulbula di degamade yo barbade baboran yarna ko tusisi pise argan ke derrada na pise odaya igolale jalata ani serato mani jalata ani serato mani rufa bombingera jabilentik sa ko tona fine orango rasaga baserani jalane idadalo ta sanyeta sanka baddu chideda e tarra nanka dilale manne ke sangol bakesa galane urmatte sigin kalloto obla ke sizabne galane idadalo ta sanyito injira du sidabeto galane idadalo ta sanyito injira du sidabeto si barbachen pintala sorano me kangudda taratu arra shubajetsa atale jatale jamu dabale ki warratu famuna abebe tufafa suma barbaja bandalla ke sanjala chenor gan marmare manike sankami wanu bito walisa wallale manike sankami biliseto walisa wallale Buna sikala buna duda galani sila sido kangala turba du kangalani sabuda kotu gume sibita gume mirka pitani tuga sigi gatte san madda shen barabani arba sarre chadanga lo jokala dira ifi ibsa koto arsa dis bra bra ifi ibsa koto ya marsa gorma jira
kan hordofaa jirtanu qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Qophiin keenyatti fufeera.
Kabari raza darbe la la sakal tamagar bagu
Abiddaan mana ni jaarru lootuun sanyii bofaa ta'uu sinaallu jedha wabiidhaaba
lootu. Jallisuu burkaatan hundaraasu gadaa deebisa isa kan baasu kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessu dhaabeetuma. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessu.
Dhukkuboota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa galgala kanaaf isinii qophaa'e kanumaan raawwata. Qophii keenyaa guyyaa taanuutiin amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Dhagaatti bula Anfaad Murudaa.
Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessu dhaabee tuma. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessu dhaabee tuma.
afab danne boratti kufe masatti kufe babatti blolo sogindi chapse dufe chapse todufe wada dagatani gatantarun
sagaleen amerika sagantana fan oromo galgala keessa sa alama folakka jalqabe hangasa sadetti gama satellite qoppi dabarsu kanarra asratra wota qoppi boritin wulitte debina kanisin keessummes antu jube horati negatti bula.